me man, Danny came for every bar. Yeah, yeah, Kedara. Na hii ni kwa manigas, wete masela, masela ngine jela, Bab Jim Sela, fake kibana beat, si tunapita kapela, si tunaishi kisela, na bugi bemi sela, watona saka hela, bigia kazi, acha kolea kolea, usitulete usela mat, msela wakiduanzi, msela unafunja nazi, msela autaki kazi, una mabizi ya ujambazi. Wako masela metupakia na bleach, tuluaona masela ndo walotuletea usnitch, natoa siri za niche kwa masela, mekua kama mabitch bass, wavae madera. Wako masela na tabia za kiwichi, kati awa masela wezi jua which is which, tukipata ta pinch na wakera, unaweta marafiki, tunaweta masela, masela, masela zangu we, masela ingine baso atakofatilia, nafundisha kasa na jikuta engineer, masela na vimba kicho kimsifia, hao ndo masela oga kwenye vita na kimbia, masela majambia, masela aja toka lakini anatuvimbia, masela na wakatia, masela ingine wa shambo takuta unamkimbilia, masela wa madaga daga, masela ingine wango kama baga spaga, masela wa safari laga, wamezoea line piwa wezi nywaga, masela cha ferro, masela kama vile umbwa na spakido, nataka ni bebe udani kafido na ololo, masela waseme yo, like mapengo yo, pira la udani na lileta mate jonjo, na manjonjo, hii so track nimewapa kakionjo, punguza uwaki kautaki kajonjo, msela mnafi unanirambazia uongo, baka unalamba udongo kunishudia uongo, masela kwenye dondo tunajuana, tunazunguka wote bade tunazungukana, masela karakana mziki bana, tumeanzisha wote sahi tumegeukana, uu msela gani bana, watu wanaishi kiumeni la tabianza kisijana, mara udani awale wana wamegombana, gomvi nini bana, semekane tini ranga, ukinona unajichanganya na mavesi ya kuiba kida, na masela wengi paka masela faida, masela maril na mafek wanojiza, masela wa ukweli kabuda mana riza, masela kupuliza yani mangata puliza round hitu tawaumiza, masela kutumbuiza usishushe mkona bura junge bakiza.